I'm ji chukwu ji bi eri mma maka mbọ ya n'ụtụtụ ọ na-aza m mbọ ya n'ehi ọ na-aza m mbọ ya n'abalị ọ na-aza m chukwu ebi ebi m
naanị jewo maka m ga-ekpere naanị chineke ka m ga-ekpere naanị gị na ọgbụgbọ ya m ga-ekpere
Onyama, 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 onyama.